Chamada muri ta music na kimo kimo zel
bafukara banyafurika bagakura basanga bazungu nuko bane gitoki nyuma kikava mimi niki kwitukuza ubaba baby babifata nko kwikingiza nyabuneka barashaka gutambuka bamurika bose ninzobe koko wa mugani wa sosho ni horizon kubona mu baby umu black sinzi mpamvu mwiyanga bigezaho miyangiriza uburanga imana yabaremanye yanzobe ni pirate yanzobe ni pirate bashaka gusa nk'abanyamahanga dushaka made in Rwanda bafukara abanyafurika bagakura basa nk'abazungu nuko bane gitoki nyuma kikava mimi niki kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
mukoroko
kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
tangira bashaka kwigira nka shadipu ngo bamenyekane bikomeye mu gihugu ngo abaho bagizi babahati imituku baby sister hey what it do banyo kuba babari kubuntu tutado namwe mwakamesheje mu rubyiniro naduke mukuya mukatumwe mirido izo mukorogo zibakorera ikimero cyaheze kariza amadowadowa mutinda shaka mu mujyi wanjye bahadowa mu nkuge yanjye ndakumira ndinowa mera nini rabi nkorera nka papowa n'ababire b'ikigali bakaniye samona na mafiti bakatiye kwa ruvange rw'amavuta bingiriye kimozera ni gawana
kanafurika bagakura basa nk'abazungu nuko bane gitoki nyuma kikava mimi niki kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
mukoroko
kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
mukesha
kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi yanzobe ni pirate yanzobe ni pirate bashaka gusa nk'abanyamahanga dushaka made in Rwanda bafukara abanyafurika bagakura basa nk'abazungu nuko bane gitoki nyuma kikava mimi niki kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
mukoroko
kumbe
mukoroko
yakoze akazi
mukoroko
data we
mukoroko
iri mu kazi
mukesha